First time nilikuwa harder bila mic. Just want to say what I feel, what inside. It's only a place where nobody charge me. Innocent man with a face like a sass. Oh, I lie, even down here for me, ni quiet man. Icho ndo wanachoshindwa understand. Kusema sema sofasheni na bagi kimya tusifikisha nembali wa damu tunayo makosa. Why wrong time lina dondoka gorofa? No, ila si kitu cha kuogopa. Kosa sio kosa, kurudia kosa. Nachotaka kila day iwe shangwe. Devo zoko fast kuleta madame. Ila mimi na momba ja. Napokuwa na isi kukata tamaa. On God, even down here for me ni quiet man. Icho ndo anachoshindwa understand. Sema sema sofasheni na bagi kimya tusifikisha nembali wa even though nilivo mini quiet man. Icho ndo anachoshindwa understand. Sema sema sofasheni na bagi kimya tusifikisha nembali wa.